baby, please slow down. Hey, bwana mkunaja na kuitare. Hey, baby, please slow down. Hey, bwana mkunaji yako na bate. Hapa tuni kucheza kitamure. Na mademu wamekuja kinomare. Kuna makodi na mababi vibayare. Na salamu imeshika ni ngumi mbweze. Watoto wamebeba mbaga za jirani. Na wamekuja na akina nani. Alafu dani, hakuna nini. Just imagine. Wanyama ningo, toke na wako. Usiogope, chukua wako. Wanyama ningo, toke na wako. Usiogope, chukua wako. Joni kupe, nikupe mbanga kwenye kou. Joni kupe, nikupe mbaku mwage mate. Joni kupe, nikupe mbanga kwenye kou. Joni kupe, nikupe mbaku mwage mate. Joni kupe, nikupe mbanga kwenye kou. Joni kupe, nikupe mbaku mwage mate. Joni kupe, nikupe mbanga kwenye kou. Joni kupe, nikupe mbaku mwage mate. Waruke kimasai ni kama wamechizi wakule mori.
Hey, ebu free your mind, usiogope tena when you see your time.
Hey, ebu free your mind, usiogope tena when you see your time. Hapa tu ni kucheza kitamure. Na mademu wamekuja kinomare. Kuna makodi na mababi vibayare. Na salamu imeshika ni ngumi mbweze. Nikupe, nikupe mbanga kwenye kou.
Party party, baby just party party. Leo ni ku party party, baby just party party. Leo ni ku